agenda. Ziri agenda. Zakara di agenda. Ziri agenda. Kwanza namshukuru Mungu aliyenipoza machungu na maneno ya walimwengu. Kweli Mungu sio mzungu, hafitinishi na majungu, hakuninyima langu fungu. Amepindua agenda, ameharibu agenda, amezifuta agenda, amepindua agenda. Kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Sakara ti agenda, siri agenda. Sakara ti agenda. See the agenda. Never, 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 never know. Adui zangu hawanipati ngo. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga ramba sirio. Adui zangu wamebaki na video. Oh, I am a fighter. It is better. I am a fighter. Nitapindua agenda, nitaharibu agenda, nitazifuta agenda, nitaharibu, nitangangana ngangana rararara, kama defender. Nitangangana ngangana rararara, kama defender. No retreating, no surrender. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo.